getatunes.com.
Lelo lofunika kuyaka kuyaka kwa mbili tu ETC. Alieka hondi nda mabepi nda mbili tu ETC. ETC, leo ndiko na panja, tola nda sanja, dizingo njanja, nikole lasi, abwelese kakanja, edai denja, leo ndilo penga, 5.5 paka ETC. Osata zinjo ya pide TTC, fulalo wakatu bule tikiti, leo ndia samoto mboni ndi hiti.
5.5 paka ETC, osata zinjo ya pide TTC.
Lelo 6 to 6, fist to fist, ulese doma nomuno ETC. Suruga wakamba lelo GKC, alisingwa dinenda nibe GCC. Takula alonda lelo kukuta, nipo mesa heavy sugar mafuta. Takona malazi yako suta, King's White 2010 siza ETC. Zashi wana lelo sinubanga nao, makabanga atufuna ome nao. Drip ajalume ngadi ndiwe miao, swagi ndia mbili iwe ETC. Tamungu za DJ, nimbu asasi nje. Kari niwe soba, manya waka kujiwe niwe zoba. Party party for gang gang, kazu kama kwela umu jeng jeng. Kari muma kila bashi crew, mesese pele tutu. Kaya wapasi tutu, tu. Kaya wapasi tutu, tu. Jada ususge mumutu, wapusi wa mkwete kutu. Usamobe kwari ni duntu, wali wachena buruku, wali wagunga chibuku, wagongolo lembe mbuku. Yeah. Ubele di dola, ETC. Ubele di ganja, ETC. Ubele mayo, ETC. Feli, kuchi veshashi, ETC. Mulipo angati, ETC. Majo mpanda, ETC. Menga mashasha, ETC. Gula matikiti. Ubele di dola, ETC. Ubele di ganja, ETC. Wabwela mayo, Fendi, kuchi vesashi, ETC. Mulipo angati, ETC. Majo mpanda, ETC. Nanga mashasha, ETC. Gula matikiti. Ubele ni dola, ETC. Ubele ni ganja, ETC. Wabwela mayo, ETC. Fendi, kuchi vesashi, ETC. Mulipo angati, ETC. Majo mpanda, ETC. Nanga mashasha, ETC. Gula matikiti.
5.5 paka ETC. Ya pide TTC. Fula lo waka tukule TTC. Leo liya kamo toko ni DTC. Toko ni TTC.
ETC. TTC. ETC. 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 ETC.
Music at www.getatunes.com.